mgbọmgbọ mgbọmgbọ mmanwụ uguma ntie jirigokwa na-agụ n'anya ọzọ
ọkọdị
mgbọmgbọ mgbọmgbọ mmanwụ uguma ntie jirigokwa na-agụ n'anya ọzọ mmụọ bido ma na-eke echie jirigokwa na-agụ n'anya ọzọ
ọba agụmadị anyị
mmụọ bido ma na-eke echie jirigokwa na-agụ n'anya
ọzọ
ọ bụ chi jiri agwụ n'anya agwụ eburu mmarụ nwere na
ọkọdị
mmụọ bido ma na-eke echi jiri gokwa na-agwụ n'anya ọ bụ chi jiri agwụ n'anya agwụ eburu mmarụ nwere na mmụọ bido ma na-eke echi jiri gokwa na-agwụ n'anya ọzọ mmụọ bido ma na-eke ebu isi agwụ n'aka kam jụọ
mmadụ emeri eze
mmụọ ba idu ma na-eke na-ebu isi agwụ n'aka e na-eburukwa n'isi agwụ n'aka
ọ nsọkọ
anyị na-asị ya nsọ maka nsọ mmụọ ba idu ma na-eke mmadụ na-eburukwa n'isi agwụ n'aka
emeri eze
maka nsọ mmụọ ba idu ma na-eke na-eburukwa n'isi agwụ n'aka anyị na-asị ya nsọ
ọ nsọkọ
maka nsọ mmụọ ba agwụ echi jiri ga-agwụ n'anya ọ bụ chi jiri agwụ n'anya agwụ eburu mmarụ nwere na
ọkọdị
mmụọ ba agwụ echi ejiri gokwa na-agwụ n'anya anụ a na-akpọ enyi i n'anya enyi dịwa na-enegwute n'anụ ma agwụ jide enyi ọ tagbuo onye ọ nwụrụ
ezegwu
anụ a na-akpọ ịjakpa ị n'anya ịjakpa ọ gịlịga wale ọ dị n'anụ ma agwụ jide ịjakpa gị ọ tagbuo onye ọja nwụrụ
ezegwu ka ọ bụ
anụ a na-akpọ ọzọ dị mgba ị n'anya ọzọ dị mgba dịwa na-enegwute ma agwụ jide ọzọ dị mgba ọ nwụrụ ị n'anya ezi ọbịa ezi ọba ọ gịlịga wale ewu anụ ma agwụ jide ya ọ tagbuo onye
anị mbamba agwa
anụ a na-akpọ atụ ị n'anya atụ na ọgịlịga wale ụdị nnekwute
anị mbamba agwa
mana agwụ jide atụ ogbuo onye ọ nwụrụ n'ike anụ a na-akpọ akụm n'ọbụ nya kalịsịrị anụ niile dị na mmiri
ezekwụkọbụ
ma agwụ mekete jide ya ogbuo onye ọ nan'ike mmụọ ba idu ma na-eke agwụ kalịsịrị anụ niile
e na-esiri ya ngọ
mmụọ ba idu ma na-eke agwụ kalịsịrị anụ niile mmụọ ba idu ma na-eke agwụ kalịsịrị anụ niile eri ka nne m ji mụọ m na abụrụ m onye bụ isi agwụ n'aka ma kolikoli
mmadụ emeri eze
kwee
ọmagwe
ukole ukole ukole
anị mbamba agwa
kwee
ogidi
eri ka nne m ji mụọ m na abụrụ m onye bụ isi agwụ n'aka ma kolikoli
aka nji nji aka
agwụ bụ nye akalịsịrị anụ
aka nji nji aka
anụ a na-emerụ aka agwụ mmụọ bụ agwụ anụ a na-adịrịkwa n'ịka agwụ ụnanụgọ
gaa n'iru
anamụ agwụ bụ agwụ ụnanụgọ
ọkọdị
anamụ agwụ bụ agwụ idume anamụ bụla ibụbụ ba agwụ na-elere anụ kwụsịka ọ bụ ọbala aka agwụ na-anwụ anụ na-agwụ e na-esiri okwe n'ime
otono
odumodu na-agwụ ezugo n'ezi
ọmabụ
akalaba echiela ive anyị mmụọ bụ agwụ e na-eburu isi agwụ n'aka
ọ nsọkọbụ
ogbu evi maịkị ọnwụkwe idima na mụ keneli
avụnwelotanna
idima avụ nwa elotanna ndị anamụ niile
eze ọmọgọ na senegal
ọnwụkwe ọnwụkwe maịkị ọnwụkwe idima na mụ keneli gị ambasadọnụ ndị anamụ niile na mụ keneli gị ọnwụkwe
javia javia
ovu onye ji evi eme ọgọ na anamụ
javia na ọ na-emekela anamụ
idume idume avụ nwa elotanna na senegal My tongue won't come one day, and I'm here to go there. Oh, we do. Oh, Diego, I'm more ago. I'm here to go to work. Oh, we do. Mike, I won't want a lotana. Oh, wait. Mike, oh, wait, the man and the woman. I won't want a lotana, my congo, idima. Ongwe, ovunwa eji akanabu, ekenang. Mike, ongwe idima namu enelik. Ongwe idima.
Javia,
obu nobu rongesu nobu nge, Mike, ongwe idima. Ongwe idima, ovunwa namu ni neji eme ngangawu.
Yase ukabu?
Mike.
O, nyame vunye.
Anu mekenegie, Mike, ongwe idima.
Omabu!
Oh, wevi, okeke, chaligwe, namu, kenelike. Okeke. Oh, wevi, okeke, chaligwe, namu, kenelike.
Ocho, yamu,
okeke. Ozo, pulu, iniego, nindi, anina.
Yes,
chale, chale. Ambassador, no, ndi, bonine, nature, country.
Ocho, yamu,
okeke. Ochu ya mwabe ya nkendi anamu. Okeke. Onya vulugi ya kene chuku. Okeke chaligwe.
Ese kukabu.
Okeke.
Ese omogo.
Ochio randi anamu ni ina. Okeke.
Niku mwadu namu ya mwadu.
Nairuwe namu keneligi. Okeke.
Okode.
Chali okakigwe namu jalege. Chali. Chale, ezi okubundo ndia anamu nina namu keneligi.
Javia, Javia, Javia. Nwane ya meke.
Oji evi na ule mo ogo anamu nina. Chale, ovu anye juno namu temo ogo. Chale oke kibwe. Chale, chale. Iva dekangia kawana ndia anamu nina. Chale, chale. Ozo pulu iniege nindia nini.
Ezo ozo pulu iniege.
Chale chale.
Ozo singale eze niege nono.
Ocho ya mwabenye. Chale igwe. Inanu inanu. Sondia lobati na muke negulugi.
Ezo muke na South Africa.
Sondia lobati. Ovunda kuta mwana munine jema nganga na South Africa.
Wew, 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 wew. Ogribe.
Sondia lobati.
Wew, 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 wew.
Ojiege mwago onye muna
hodo
anamu.
Wew, wew, wew.
Sondia lobati. Oke mwa e na mu keneligi. Sondia lobati. Oji evi e mo ogo na South Africa. Sondia lobati. Landlord na Delta State na mu keneligi. Sondia lobati. Ovu mwa na mu nina na erekwe erekwe. Inanu inanu nwabia. Sondia lobati na mu keneligi.
Javia, Javia.
Akulue uno. Akulua uno okuonya pale ya sondia aloba ate. Namu javalega. Udugu, udugu. Oke ngwande mudoro nina. Erewe, erewe. Sondia aloba ate.
Wew, 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 wew. Ukole, ever, ever, ukole, ever, ever.
Ane mbambawa, ane mbambawa. Ejel matiesuri.
Oh, kode.
Wew, 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 wew.
Oh, mabu.
Anabwe kenemunu. Iduma, iduma. Mara aburo chukungwa mejo na mu kenelegi.
Ojiro, emoko.
Iduma, iduma. Mara aburo chukungwa mejo na mu kenelegi.
Ojiro, emoko.
Mose. Akajia kundia na muni nenitili.
Ezo.
Mose. Landlord na bayasa. Mose, unenu nina gije na namu nini. Mose, otaru wangu.
Landlord na tere tere namu keneligi.
Otaru wangu 2020. Mose, solo pi india namu nini namu keneligi.
23,
bongo soke. Mose, unenu nina gije. Akaji yako, onu mekenegi ye solo pi.
Hey, 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 hey. wa meligo wa mejo
aduma diko ndi bari ka ikene ne onye makwale maya ne emel maya melirina
chukwe meligo mamula ndi
na maya bro melitili aduma
akunwani igweni tili
ikene kwelege chukwe de ima kwelirina
chukwe emeligo ndi
bana maya esbote mweza nam
emeli amerika anu makanegi chukwe emeligo wa amejo na mo pagu na dalu dalu chugu jegulu poni ilegbuna iye
son of the soil
chugu jegulu mo ilegbuna jehu son of the soil in the mo
wojumada
Bonne ilabuna kuyeke samu kenelige
anwenye
bonne anwenye iduma iduma akaza kalesela kaze nina nke no na nambara
anyenye ndo kanere kwanata
onya yemata mwoba guma ya magaru
ezo eba ikuraka kuraka kuraka kuraka
imeshini ndi mmoroko
kuraka
kuraka bonne bonne
Boni
Iduma iduma
ogwedi obugo kaka ekwalo ndaka na mukene akunne na gani
ogwedi akunne na mukene
patrono de moba gwe na mukene lege javia javia javia
ogwedi akunne na
mukene inekene kwa mecho zamene na bubume
ono wundi bonine ono na sampe
Kenegu amejo samanya bukume
Landlord unaga na onowu ibulu nuno obuo na
nya bo onu na ekwulu mu oba na mu
onowu onowu ijegi amaka mae na gana o onowu
to the tell my tell my
onowu ndi mu oba go na mu kenele iduma iduma ogwevi obugo okaka akwa ndaka na mu jale go fuma dalu dalu Ogwevi obugo akaka ekwalo ndaka na mu kenehulu
Ogwevi
iduma iduma mwaba iduma na kanchi ejirigo hwena gunanya nuna nuno
abuye nyesi abu uchijira gunanya agwebulu
maru nwele na
kwe 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 ejiriga gunanya oye jelo machie sorio kwe kwe kwe
Ogwevi onye buchi okaka ofo odile
Oma buwa chakaja.
Onye buchiku. Roya don onde mwa guwe na nudele.
Javia.
Ugo chimeleze. Nkende mwa bagu.
Roya don. Biko mnavuko.
Onu mekenegie na moja kuluge.
Javia, 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 javia.
Inugo nabia. Ogwevi polo nisu. Ogolo na miata. Ogole eze.
Odogu wani ogolo. Landlord ke
odogun di ogolo ni na je monu e na mu
javia
odoguna odoguna thailand na mu kenele ge kenon
e so ko go
odoguna thai odogun indonesia no nu ma ekenegi polinus
e so ko go
mu ogolo odoguna abuja na mu kenegulu ge kenon
e so ko go
odogun odogun Odogu ni Indonesia na mejo ekenego kwenigi. Chugu no somu ilegu na chiwe na mu kenegi. Inanono abia.
Mbubo.
Anodu gondi mwoba guwe na mu kenelege.
Javia.
Yongu chief. Onodu gu. Yongu chief nkendi omambala nui. Onodu gu. Ina nunu abia
landlord go
Yangu chief ndi mwoba ni neje menganga ni ndia
o oh, landlord go
Yangu chief ono dugo nkendi omambala noyi na mu jabuluge
ezo
Yonku chifu ndi mwoba agu na muke neligi. Ezo, inanuo nuabia. Iduma, iduma, mwoba agu na muke negunu. Kode, kode, iwa na kolunu unanuwe ni hiro. Ezo,
Kwe,
kwe, kwe, kwe, kwe,
kwe,
Ololong, ololong Ike chungwa kankwoye
Akunwa mama
Landlord na Delta State na Chabulugi
Kene kuwa obwe liyo di ogwa Nyabu di oprof Landlord kwa na Delta State Bugo landlord na Delta State
Ndi mwa babu jibili na mukene
Kwe, kwe, kwe,
kwe, kwe,
ukole Ukola
nuga nuga
we we
ana maturonta no warenchi na njezuru wono ni akola yo yibo kaije na nka mbada akola yo yibo ana na iragu en iburu gusa
a mare mere on sako
we 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 ekro